Yesuke Reigns. Kasiraka hip hop. You know what I mean? You know what I get? Heads up, William Matida and Jagaliza. Yes, we same hip hop this style. Me bad everywhere we go. Boys school. Anti feba kapolo. Tony mia mandazi. Atulangazi. Bukira wakulu. Tosena janzi. Ubaliko bagala kalubanga ruazi. Nayezi nzeze kubayira mazi. Fani bawa mazi baita bomba sanyota. Yovola banemete ko nyimbira kuligeta. Nizo wakabiza manyo kuandike nyukta. Manengi nda kuwa kufo nembi batu. Kafrumye kakabi wabula zingaya leta. Meno game wala iki kufu ditata. Uza monster rocks kuwa yali beta. Kuse wakabi nisu ni peta. Mekana. Hands up. Oh oh. Hands up for your material career's music. Yes. Nyingi jekila buwa pedeo microphone. Na intanso zika yanga gaya popukoni. Sina chivu no yenga yo inzo kuita morokoni. Siri wakuchita mangu, gane risoni. Majesty demu ye new organizationi. Nesi waldi wabunoze, dimuli jimani. Sikali sekali full, sikali sekami gisoni. Bako la majani, mgede kwa madivani. Hands up. Hip hop through hip hop. Great. Yes. Let me say so. Viva Kabiso. Oh yeah. Oh yeah. Temu kubira kere. Temu nita sumia kema kere. Kano zize. Diko missionary. Missionary. Kakubide mwene Uganda. It's my country. Awa veko kwa uwa tambula bali weri. Andiri jako ye mkubira uwe migeri. Balikiba ukiwa gulu ngeri kere. Hey. Baliki. Kwa tuli ya wuna matu yanga zidukli. Hip hop wafi tuwambi wala Uganda. Uganda yafi. Na wali wangi. Je. Hands up. Wagala Kewens music. Hands up. Kafista ilu. Yes. Iba pati pati kano usimbi bombu sonda. Sumula ne chitanda. Mfuteko ina jinda. Biku kulabi. Binda visa. A freestyle machinery. Kerwins. Regazo. Reverso. Efeso. Tuwafumite viso. Taking high MM management. Vinkana. Monster ranks are you there?